kuna muda kama sami na kuna muda nikana pilina jini mana penzi lako ndegeti niko mato ya josha tulia mimi for your love let me sing sing nisha kulea atari mapenzi tabu pipi ya kikiti ukilomba na cheka na kibari diki nyoze shina telo ya mkeka penzi alishikiki Lino lute temesha Situfunge muziki Nikonyeshe jinsi mwanyocheza Mino maposta mi, mi maposta mi Mino maposta mi, 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 mi maposta mi Mino maposta mi, maposta mi Mino maposta mi, maposta mi Mino maposta mi, maposta mi Na sio ndumba wala raha tu zimenizidi Sio mambo mitana penzi wenye na faidi Ona nisho na gana na kumbatwa kwa baridi Usinyole na mara na tuzwa na kivi
Matikiti kudondoka, matikiti kudondokea Wanyoka, hivyo chunga wanayongea Kande kande nikichoka, sula rudi unanipokea Kunda wenzo likutoka, mambo chungwa janinyokea
Tamu pipi ya kijiti, ukilamba unacheka Na kibaridi hiki, nyose sheni ya tandoa ya mkeka Penzi halishikiki Situfunge muziki Nikonyeshe jinsi na mecheza Mina mapost na mi 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 Mina mapost na mi
Goja Unusiku wa mchana Hold up Ini leo ni jana Mapost na mi Nankumbusha mjana Rona poirusha ntakuja kufa mchana Nimepagawa uwanjani na sijui ngapi ngapi Refa ni nani mbona mpira au jikati Nichagua kijani Yellow au papi Au nije muda gani ili nende na wakati Unawakanya mabisho Tandadu na nipasho Mpaka nasa hau show Unachaganya kwenye roo Sije kundaganya no Wake up best naked door
When I'm a boss to me, my boss to me, when I'm a boss to me, my boss to me, when I'm a boss to me, my boss to me, when I'm a boss to me,
my boss to me, when I'm a boss to me, my boss to me, when I'm a boss to me, my boss to me, when I'm a boss to me,
my boss to me,
when I'm a boss to me, my boss to me, when I'm a boss to me, my boss to me, when I'm a boss to me, my boss to me.
Ninja Phoenix.com